Omusomesa afiride wambulaga mu gombola ya Kamdini mu district ya Oyam oluvannyuma lwa Lado nate okukuba ekibiina mwe yabadde asomeseza abayizi era okukkakkana ng'abayizi 19 basimattuse n'ebisago ate ng'abalala 2 bali bubinyo ddala. Enjege eno yabaluseewo ku ssomero lya Global View Primary mu kukyalo Nora nga abayizi bali mu kusoma mu ssaawa ez'ekyemisana. Patrick Jimmy Okema, omwogezi wa poliisi mu kitundu kya North Choga, agamba nti Joseph Egwabo, omusomesa eyafudde abadde n'ate amaze ennaku 3 zokka ku ssomero lino. Abayizi abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro erya Dichunye Health Center 3 okusobola okufuna obujjanjabi.